wanna take a bite on the rose.
Sorry, made it.
Sina mambo mengi givana tuka faster. Spend ugovi money kali kama roster. Bila napiga, unaweza sema master. Mtu yoyote kitokea disaster. Wanna bish,
mama waonyeshe.
Biti mekwishi, swabri wako meshe. Lipe biti mini biti kama ghosty. Fake you wanna diss, but bitch you wanna posty. Wanna take a battle na rose na wakosti. Kwenye floor haoni wezi vichwa boxing. Na wapua, hao mabisi kali. Wanna zugo na wachomua kwa mystery. Ngongo, ale wanaobo habari. Wanadhani naigiza hawa jui miatari. Game ina watoto na mimi ndo mama yao. Mini sinatoka hizi ya kibakuli nyama yao. Wanapata na weave cause me so kama wow. Wanagopa umeme kwa mana so wangao. Na warukishe madebe. Masela zao na washukishe manye.
Mita ikini unainasima madede. Wananipenda wananita kwini wawari mwende.
Wanulize niko wapi wambie niko hapa. Tena nisha data nisha kata nyingi baba. Kutena kwa lami squeeze chaka kwa chaka. Kitu nataka nido uliza washkaji onotaka. Wezi force izi flow mamo tekunye. Kwepo tukipanda wai unataka kuvuna. Nyama ngumu wagumu tunatafuna. Yashare sona mtaji pekeke ni kuza.
Welozi kuza mimi.
Kuza kukubwana.